have me slowly, whoa, slowly, slowly.
Ulivonshika moyoni, ujanja sina kabisa. Kwa mwingine sioni, macho nurusha funga. Bagiro, no, no, bagiro, bagiro, no, no, bagiro. Nakupa penzi moto, paka joto nitawale kwa pillow. Tonya flow, ile mtoto livyo moto, chini joto, paka na blow. Nakupa penzi moto, paka joto nitawale kwa pillow. Tonya go, ile mtoto livyo moto, chini joto, yani so.
Touch me slowly, slowly.
My heart to go.